Besishilo sathi sinaye namhlanje umfomdala phaya ke umpho kanti ke esuka phaya ke kwaikhasa namhlanje kwinkonjana FM kanti ke besele ndicacisile into yokokubana yintoni imbangela yakhe yokokubana makabe uba lapha kunye nathi kodwa ke sele khona emnxebeni singaphozisanga maseko masimamkele molweni buni
njani ekhonitiradio ndibuthisa kunjalo nakubaphulaphula
siyabulela bhoti siyabulela kakhulu right namhlanje sikubizile into yokokubana mauke sincokole kunye nawe ngoikhasa apha ke kwinkonjane ecommunity radio okanti ke ukwaqobisele nabaphulaphula into yoba namhlawumbi intoyoba uyikhasa lona yintoni kanye kanye kodwa ke ngokufutshane nje wethu khakuvele usicacisele okuqala yintoni uyikhasa tata
uyikhasa kumele independent communications authority of South Africa iqumrhu elizimeleyo elamiselwa ikuze likwazi ukuthinta ilawule kwicandelo lezosasazo that is broadcasting kwicala lezonxibelelwano telecommunications nakwinkonzo yeposi umsebenzi wethu uyikhasa ukuthi sibe silawula amaza omoya is the free frequency spectrum kwakhona siphinde sinike ilayisenisi amaziko ahamba phambili afana nonkonzane FM.
Okay. So ngumsebenzi kaikhasa ukwenza oko kanye uqinisekisa oko. Ingaba mhlawumbi uyikhasa uqinisekisa njani ke mhlawumbi kubantu ke mhlawumbi abakhubazekileyo kanti ke kwezinkonzo kanye othetha ngazo namhlanje?
Ingozi. Uyikhasa ke kubantu abakhubazekileyo into ayenzayo kukuqinisekisa ukuthi abantu abakhubazekileyo bayakwazi ukuthi bakwazi uba bafikelele kwezinkonzo bendithetha ngazo zisizekulethayo. Ndiqale ndiye kule ndawo ifeli itholi. Kale phaa kwi-broadcasting okanye kwezosasazo kwezosasazo unokuqwalasela msasazi ukubana ingakhumbi siqala apha kumabonakuthi kuyabona ke umabonakuthi xa kuneeprogram ezikhoyo ngoku kuye kube kwii-subtitles ezikhoyo imibhalo ebhalweyo ngaphantsi qho umntu ethethe kumele ibhalwe phantsi le nto ayithethayo loo nto ke kukuqinisekisa ukuthi abantu abangevayo uyakwazi okanye ke abantu aba-hard of hearing okanye abadeaf bayakwazi ukuthi babe bayafunda loo nto ethethwayo into ethetha ukuthi ke into ethethwayo kufuneka i-subtitle leyo ibe ngqo ibe yiloo meaning yaloo nto and also kufuneka kwaziwe into yobana kune-proper contrast ekhoyo between i-foreground kunye ne-background colors uyakhona uqinisekisa oko and then ke enye yezinto engamandla ke also uqinisekisa ukuthi amaziko la ezosasazo okanye even namanye lana ezinxibelelwano into yokokubana abantu siyazi into yobana a-accessible for abantu abaphila ne-disability umzekelo mna ndaye ndafumana ngenxa yempilo ndafane stroke kodwa sendingumntu ophila ne-disability ndingavuyo nokuchaza intobana inkonjane FM ngokoko ndikwazi ukungena kuyo i-accessible for abantu abaphila ne-disability sigqithe ke ngoku siye kwicala lezonxibelelwano i-telecommunications kwicala lezonxibelelwano i-telecommunications thina singuikhasa saye saqinisekisa ukuthi ii-licenses zethu zenza le nto kuthiwa i-national relay system. I-national relay system yiyo i-translator i-voice to i-text okanye i-translate umbhalo to into evakalayo umzekelo msasazi masenzi mzekelo ndithi mhlawumbi mna ndi-visual impaired ne-challenge ongaboni uyaqona wena ube mhlawumbi u-hard of hearing ungeva uyaqona so into eza kwenzeka siyakwazi uncokola ngale fowuni ngohlobo le nto yobana mna njengoku ndi-visual impaired ndiza kuyithetha le nto ndifuna uyincokola nawe uyaqona then xa ndifika kuwe izawufika kuwe ibhaliwe uyaqona and then uthi wena xa undiphendula ngombhalo lowo ize kum njengoko ndine-challenge ongaboni izawufika kum in audio ndikwazi ukuthi ndive uyaqona so ke yenye izinto leyo siyathi ke le-NRS kunye ne-national relay system iyona nto seyiqinisekile ngobana iyatayipha iyarida iyathethwa and then iyamamela then yenze SMS relay iphinde kwakhona iyenze ne-video relay but ngamaxesha ke athile and also ke into leyo ebangela yobana siyazi into yokubana zonke ii-devices ezenziwayo zii-licenses zethu zi-compliant with needs of persons abaphila ne-disability kuphinde kube khona enye ifowuni esithi i-hands free phone le fowuni yona ilungiselela abantu abane-challenge ubana masibi mhlawumbi umntu akanazandla okanye akanangazi uyakwazi but uzawukwazi ukuthi ayisebenzisele fowuni athethe kule fowuni le fowuni ke sithi ke 35 yakhona okanye i-T200 executive ifowuni encedayo leyo kuphinde ke kubekho nezinye ifowuni ezikwazini okokubana zincede nabantu aba-visual impaired abantu abangaboniyo siqinisekise ukuthi ezi fowuni zi-customizable display zayo and also ziyakwazi ukuthi xa besebenza ne-Bluetooth zikwazi ukuthi zilinge to upgrade yekwan so that bakwazi ukuthi babhale bazisebenzise ngolo hlobo. So ke zi-alternate formats ezikhoyo ezi uqinisekisa ubana ngeneni nangenyaniso izinto zibe ziyenzeke.
Okay, for abantu
ke kwakhona umsasazi siye ke ngoku kwicala lenkonzo yeposi buyaqwalasela even nalapho eFlagstaff yafumanisa ukuthi eposini iposi yakhona ine-rams yakhona umiselela ukuthi ubesebenzisa i-wheelchair okanye phambi kuyosebenzisa i-crutches okanye whatever form disability abantu bayakwazi ukuthi babe baye-accessa iposi nokuqinisekisa also into yokokubana phangaphakathi eposini yafumanisa into yokokubana ukhona i-counter esezantsi yakhona la counter isezantsi ilungiselela ukuthi abantu abaphila with disability bakwazi ukuthi babe bayancedakala kuyo. Enye nje into endiyilibeleyo iyafumanisa ukuthi even nakwiifowuni ezikhoyo kwezi-public telephone iba khona ifowuni esezantsi uqinisekisa ukuthi mhlawumbi nomntu usebenzisa i-wheelchair yakhona uyakwazi ukuthi afikeleleke kuyo. So yiyo loo nto ke thina singuyikhasa sixelele sizimisele into yokokubana amalungelo abantu baphila with disability abe ayazeka and ezi zinto simane siyenzele awareness so that ekugqibeleni bayazi bantu ukubana should babe nezikhalazo abanazo baqala bakhalaze i-service provider leyo uba ngaba abancedakali ke kube kungona baza kuthi singuyikhasa. Yes, okay.
Ndiyakuva apha ikakhulukazi kugxinyaniseka abantu abakhubazekileyo ndithi into yokokubana mhlawumbi kwiinkonzo zika-ICASA bona bathi babe bazifumana njani ikakhulukazi kule nyanga yabo ne mhlawumbi abanye abantu uyafika ngoko omnye umphulaphuli sele sesiphakathi okanye sesifana nokokubana sele sesigqibile kwintetha yethu ebesithetha ngayo ngokusukulwa namhlanje mhlawumbi abanye bangafumana phi ulwazi oluthe veje mhlawumbi ngo-ICASA okanye bacaciselwe kabanzi kwakhona xa bengakhange bakwazi ukusifumana namhlanje okanye mhlawumbi bakwazi ukwazi mhlawumbi uba iinkonzo zonxibelelwano bona kuqhubeka ntoni iposi yasemzantsi afrika kwenzeka kanjani zonke ezo zinto.
Okay, ngosisasazi into abanokuthi bayenze ke kubana bangaske babe bathi kwa iiofisi zethu apha eMpuma Koloni zisebhayi eGreen Acres kodwa ke siyafikeleleka kuzo zonke iindawo siyakwazi uza emampondweni siyakwazi uya kwabhaxa siyakwazi uya naphi na kobhizana kolifikisi koFlagstaff njalo njalo kodwa singakwazi uya kuyo kuba nangona iofisi zethu zisebhayi nje kodwa abantu xa benqwenele nokubana ke size kwiindawo zabo sikwazi ubachazela ngokuevete banakusikhondanisa kwezinombolo ezingu-012-568-3000 bacela i-consumer affairs 012-568-3000 kungenjalo ke abo bakwaziyo into yokubana basibhalele mhlawumbi bafuna ukubhala phansi bafekse banokuthumela naku-012-568-3444 012-568-3444 kanti ke ezam iinomboro zona ngu-082-376-0054 082-376-0054 kulapho sikwazi ubakhe sibachazele ngokusebanzi ngokubanzi ngo-ICASA and also nangezinye iinkonzo xa benengxaki mhlawumbi bengazifumani iinkonzo ezi befanele uba bayazifumana kwezi siziregulatayo thina singuyicasa.
All right. Ungari ke masibulele kakhulu ngexesha lakho bhuti Mpho, masibulele kakhulu ngokucacisela umphulaphulo wenkonjana FM. Okanye mhlawumbi amazwi akho okugqibela ke xa ndikukhupha namhlanje ubungathini kubo.
Ngozini msasazi, amazwi ami okugqibela msasazi ngento yobana siyayazi ubana umgaqo-siseko weli lizwe uthi sonke siyalingana. Yakhona. So ke masiyazi, that is why we make it a point that singuyicasa ngokubana wonke umntu whether umntu uphila ne-disability okanye ngaphili ne-disability inkonzo uyakwazi ukuthi abe uyazifumana kuba kaloku uyaregulating in the public interest yakhona uqinisekisa intobana iinkonzo ezi ziyafikelela kumntu wonke and then also abayazi abantu baphila ne-disability bethuni ubana sibe semandleni be-positive apha kwii-minds zethu uba yinene lena yinyanga yabantu baphila ne-disability. Ndabulela msasazi, ndibulela kuwe ne-team yakho yalapha enkonjane FM, ndibulela kunanjalo kubaphulaphuli benkonjane FM.
Pascal, siyabulela futhi Mpho. Right ke mphulaphula kwezi FM ndinguye lowo umpho besimbambile ke suka pha ke kwa-ICASA namhlanje nalapho sisitsho sisithi uthetha nabantu abantu babe bayakhubazeka ngeli xesha okanti ke nakule nyanga njengokuba sikuyo ya sijongene nezo zinto into yokubana mhlawumbi bona baqinisekiswa njani into yokokubana mhlawumbi bayakwazi uba bafikelele kwiinkonzo zonxibelelwano kanje zosasazo kanje abantu abakhubazekileyo bancedakala njani bona. Right ke besimbambile ke namhlanje kwinkonjane FM.